Tatizo jina lake alinkau kimdomoni. Taswira ya sura yake haintoki kichwani. Mapenzi na raha zake hazimisi jamani. Matashtiti maapa yake aninyima raha notoni.
Kama shida pombe niko tayari kuwacha, aje tu yamalize si sawa miku niacha. Kama shida pombe sigara naacha, aje tu yamalize si sawa miku niacha. Funika kombe mwanaramu apite, kosa gani kubwa lisisameke. Nambie basi japo nijirekebishe, hii hali inatesa itakuja nife. Kama shida pombe niko tayari kuacha, aje tu yamalize si sawa miku niacha. Kama shida pombe, sigara naacha, aje tu yamalize si sawa miku niacha.
Amalie.